Ooh, yeah.
Trust me.
Alitaka ni posti profile ndo picha yake. Nishampa mapenza kibosi. Tatizo kasoro zake. Mala nyingi sioti nikumbate na picha yake. Mahaba sarafu nikacheza na kwenye tamthilia yake. Alinionyesha kidogo na uzuri nilona akafanya na mimi nionyeshe mikogo. Aiwe Kafra kanzisha zogo. Na uzuri alona akongeza kiburi akageuka mbogo. Basi kama ukimuna
mwambie
nakonda,
mwambie
na usiku silali na waza uko wapi kichura changu. Kama ukimuna
mwambie
nakonda,
mwambie
na usiku silali na waza uko wapi kichura changu. Aiwe
jungle.